oh na 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 wow. Aya mapenzi yako vipi walai, nimesha shindwa moyo shani kinai. Mana nkisema niwe mongo maybe, mwisho wa siku lazima ya kukatai. Kupenda chochi maumivu wengi, pressure daily. Unipende kweli, nikusaliti kwa mapenzi feki. Or maybe this kind of love, yeah, nikuonge everything, everything, kisha uninyanyase, eh. Mama ni mwajie nini sasa, eh. Asikushauri somebody, hakuna king wala queen, wala wala queen, wala dakitare, eh. Na angoma icheze mwenyewe, oh my god, what is love, eh. Mie, moe ushachanwa, ushachomwa, eh. Mie, oh my god, what is love, eh. Mie, moe ushachanwa, ushachomwa, eh. Unapoumizwa uo hapa kulipiza, cha kujiuliza utaemumiza ndiye alikuja moyo kutuliza. Nilidhani sipo romantic na pesa juu, ila bado badiliki kupenda kwa hofu. I feel danger, zofu. Or maybe this kind of love, yeah, nikuonge everything, everything, kisha uninyanyase, eh. Mama ni mwajie nini sasa, eh. Asikushauri somebody, hakuna king wala queen, wala wala queen, wala dakitare, eh. Rango maicheze mwenyewe, oh my god, what is love, eh. Mie, moe ushachanwa, ushachomwa, eh. Mie, oh my god, what is love.